mbela yonkolo yawe papanga ozana nguya yawe otonda bolingo le wadewa yawe nanga mokonzi ya bakonzi tielewa papa dona na yembelio mokonzi ya terrain yawe Yawe nanga, mokonzi ya bakonzi, tielewa, papa dona, na yembelio, mokonzi ya terrain. Anashugulika na ulizi wako ndugu ulalapo akulinda safarini akulinda tumpe 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 Mungu utukufu ulalapo akulinda safarini akulinda tumpe 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 Mungu utukufu eh 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 kombo na yekombo na nguya eh 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 yeye yeah, alonga ki satana eh 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 Kombo na ye kombo na mbuya hey, 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 hey. Yawe yawe
Dunia yote Zonde tusifu Mungu wetu Ana uwezo Dunia yote Zonde tusifu
Mahajabu
Mungu
Anaponya wagonjwa
Mungu
wetu wa ajabu
Mungu
Tuminue uyo
Mungu
mokozi, yeye peke yake anayeweza kuponya na kusamehe dhambi. Baba yetu, baba twakuomba, baba yetu, baba twakuomba, bariki mzee wetu Kasongo, baba. Baba yetu, bariki studio watoto, Mungu wangu we, Mungu wangu baba, Mungu wangu we, Mungu wangu naomba, wewe peke yako unaweza kunisaidia, wewe peke yako unaweza kuninua baba, wewe peke yako kimbilio la maisha yangu we.